Tipo, I'm gonna try out soon.
My nigga zombie. Sikiliza.
Macho, macho.
It's the kids, baby.
Sikiliza.
Mama, yeah. Fanya shuli Keka zama na sabu Fanda godolo mbili ay.
Mama yangu
Mama we
Mama we
Oya nilikwenda kuiba bwana Zinikaluka fence Kumbe nimebugi siyo nyumba Nikambia jeshi ay.
Mama yangu
Mama we
Mama we
Ayaya Saidia Mungu baba
Ayaya Saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Mama we
Mama yangu
Mama
yangu
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi Badala kusevu nikasahau nikaposti Mimi tena
Mama yangu
Mama we
Kalijifanya katoto kakanisa kajawai kabisa Kajaribiwa
Yala
Toto kayamisha
Mama yangu
Mama
we
Mama we
Ayaya saidia Mungu baba
Ayaya saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo sina kitu baba
Mama yangu
Nilipaka mkongo demu si anakuja geto Kapiga simu mali na umwa minta kuja kesho Ai mama yangu Eti mama we We masela nilikuenda kwenye show bwana Eti DJ anapiga biti Sani natililika Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka Gafra kasiki alufu mbele yangu imepita Oya Asio cheza ndo kajamba ushuzi unanuka Mama yangu
Mama yangu
Eti mama